abantu abaningi izolo labo yilo elisabagomoshele futhi libacekela phansi imanje labo liphinde libaphoce ikusasa labo. Yebo nebala, izinto ezakudangalisa zezolo lakho zinamandla okwenza lokho. Kodwa ngikholwa ukuthi namhlanje uNkulunkulu ufuna ukukhulula kokwakudangalisa kwakuphoxa kwizolo lakho ngamandla ezwe lakhe. Amen kuleyo ndawo. Angikubengelele, ngiphinde ngikwamukele engosini yethu eFresh. NginguSibonlo BT wakwaNgema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Sihlobo sami, ngicela ukukubuza ukuthi yini into eyodwa kwizolo lakho ofisa sengathi ayenzekanga? Leyo nto eyodwa qhaba, ongathi uma ubunganamandla okuhlehlisa ikhalenda, ubuyovesa uyigudluze, uyenze kangcono ngokuhlukile, leyo nto nje eyodwa baqa. Futhi ngicela uthembeke kuwe sihlobo sami. Leyo nto eyodwa isanompele kangakanani empilweni yakho ingafuni ukusuka? Kwabane ngempendulo kulowo mbuzo ingumcabango onzima futhi oletha uvalo. Ukudangala nokuyisola kuwumuzwa okuphoxeka entweni eyenzeka mhlawumbe eyenziwe nguwe kumbe owehluleka ukuyenza okwakumele uyenze. Bengingande noma ngase kuthiwe ubungakhululeka kulokho kudangala nokuyisola. Ungathini uma kuthiwa uNkulunkulu bengakhuluma izwi elinamandla enhlizweni yakho namhlanje ukukukhulula kokudangalisa phambilini? Ngoba phela sihlobo sami ilokho kanye afuna ukukwenza namhlanje. Isaiah 43 verse 18 no 19. Ningakhumbuli izinto zakuqala, ningazindli ngendaba zasendulo. Bhekani, ngiyakwenza okusha, kuyaqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemfula kwahlongasebi. Mhlobo wami, uNkulunkulu usemsebenzini wokusula isleti sakho sibe clean. KuKristu isemumva nezolo lakho alinamandla phezu kwakho. Futhi akasisuli nje lesi slate ukuba sibe clean, kodwa usesulela ukwenza into entsha kusona, ukubhala kabusha kuso. Bhekani, ngiyakwenza okusha, kuyaqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane nemfula kwahlongasebe. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole nge-audio ye-WhatsApp okwakho cofocofo sithinde kule nombolo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Siyathokoza ukuhlala nawe. Inkosi mayigcine.